ali mulenzi buli omwakula baba abuuza future lyetya ng'omuvubuka ebibuuzo bingi by'obuzibwa ansa zontono ate oluusi tezibaawo kati okuzosomyeko oluzungu oyize nnyo digri ya pasitikira siba kutikkira emikwano gikwesa emisaabe ng'anda bajaganya abaali bakukyawa n'obaleetera akamwenyo kati omaze okutikkirwa otaddemu akagatto emirimu ginoonyeze emmanju n'emiryango bakugambye waiter security officer gy'olinofuna ku digri yo gy'omaze osoma amaanyi gakuwedde webuuza ekiddako emyaka gy'osomedde mingi bingi by'osubiddwa ng'omuvubuka kulembera enzitombuzaabuza kyennoonya kuzimba ggwanga nteeka ku mwanjo bwe nnoonyako okulya ndaga ekkubo mpite ennoonya ekyenkola kiyamba ba mikwano n'emiti emito ng'omuvubuka kulembera enzitombuzaabuza kyennoonya kuzimba ggwanga nteeka ku mwanjo bwe nnoonyako okulya ndaga ekkubo mpite ennoonya ekyenkola wano sebe nguzi munsi ya fege mawulire billion mushilingi si buli lucha zibibwa misango minji wenjo gedera aba mubachaliyo koti bazi wangu laba la muzibaba sonyiwa batu itachilelese tuveda wote tukola ate tuagala kunonya midi munga ate tuchali tunajewe bie tukolanga na mwamutubu zabu zamu yamba baluganda rwa mwenabo be muzala orusi boba muwala bosa ya gara kabozi nga tona bakuleta siviyo kusaba mulimu akali mkota ndise okwekolera nga gwe emisoro jibeda minjo kaka no bivuddeko mutandise okutuyingirira neno jetulira mukomba kusubwe mbaza fembo munyo mutono tusaba bechikwatako muveyo mutuyambeko kubanga faba singo bunja abana tuzaddeko ng'omuvubuka kulembera enzitombuzaabuza kyennoonya kuzimba ggwanga nteeka ku mwanjo bwe nnoonyako okulya ndaga ekkubo mpite ennoonya ekyenkola kiyamba ba mikwano n'emiti emito ng'omuvubuka kulembera enzitombuzaabuza kyennoonya kuzimba ggwanga nteeka ku mwanjo bwe nnoonyako okulya ndaga ekkubo mpite ennoonya ekyenkola kiyamba ba mikwano n'emiti emito solution nze gye nnina omuvubuka tegamba tuva mu wolo koso poko poko bananda babatya nyikiro kolango teleka tonyoma milimu fuba nnyo n'okukwana emikwano egikuyamba ebitabo soma sebo nnyabo okozesa obwongo bwobaako n'ekigendererwa gwe kipa wa golo yote bwemalirira buuza gundi kyakusingako bagamba endege zimala kuba nnyingi ne zivuga zirindaba olwange bagera atawa musibe emmereja w'endoboza y'abaleera emyaka gikugendako abageya kabageye ab'enguzire kabalye amaanyi gooli n'ensi ekwetaaga leero n'enkya ng'omuvubuka kulembera enzitombuzaabuza kyennoonya kuzimba ggwanga nteeka ku mwanjo bwe nnoonyako okulya ndaga ekkubo mpite ennoonya ekyenkola kiyamba ba mikwano n'emiti emito ng'omuvubuka kulembera enzitombuzaabuza kyennoonya kuzimba ggwanga nteeka ku mwanjo bwe nnoonyako okulya ndaga ekkubo mpite ennoonya ekyenkola kiyamba ba mikwano n'emiti emito ng'omuvubuka kulembera enzitombuzaabuza kyennoonya kuzimba ggwanga nteeka ku mwanjo bwe nnoonyako okulya ndaga ekkubo mpite ennoonya ekyenkola kiyamba ba mikwano n'emiti emito ng'omuvubuka kulembera enzitombuzaabuza kyennoonya kuzimba ggwanga nteeka ku mwanjo bwe nnoonyako okulya ndaga ekkubo mpite ennoonya ekyenkola kiyamba ba mikwano n'emiti emito yes gema loboozi oba kiyita emiranga egiva mu bavubuka bakola sensi nganze ffe misingi foundation ffe empagi eziwaniridde eggwanga temutuyisa mu maaso temutulemesa kwetengerera Saint Nelson.